omwana wobuwala yena olusumukamu kyaba yetaaga lya sanyu erisinga ate kwelisibuka kuba bufumbo obufumbo obulungi naye byetwesuubiza mu kwekwana banja olugira beekuba ne bakyusa kyokka gwe takuyiye bambi atuukiriza atyo nasalawo mwanjule empagi y'omukwana agituukiriza lyesanyu ery'omunnange era ku lunaku luno mu lujjudde omulazey'omwana kati mwannyinaze naawe kyenkusaba otuukiriza obweyamu muwe mukwano gwate nga mufuuludoza watali kujula yadde n'akamu ogenze kufumba tebiba byangu nnyo bingi ebyolekedde mu maaso go ojja kusanga obusozi n'ebiwonko naye guma tebiba byalubirira bwadangako yennyo obanganyizeemu kusaba muwe mbejje munnange obuvumu bw'omusajja buli lwebitabuka mu mukwano gwe kubawo na budaabuda sebo mukulu kuwadde kimiwula laba amatiribona munnange nkusaba mukwate bulungi tomumenya kubalinga gilaasi ekyejjo kyakola ekyo lwa mukwano gwo kansuubira onfuna ne kkoti y'amaka kiba kisenge mukimanya basatu basattulula empagi y'omukwano agituukiriza lyesanyu ery'omunnange era ku lunaku luno mu lujjudde omulazey'omwana kati mwannyinaze naawe kyenkusaba otuukiriza obweyamu muwe mukwano gwate nga mufuuludoza watali kujula yadde n'akamu eno y'entanda yange gye muli bannange mukulembeze katonda buli kimu kuba ye mulwanyi asinga balwanyi oyo afaayo gye tuli abaana be mukama tatuvangamu omusaba awulira kitaffe waali okutuwa bye tetaaga ayi katonda zize mu maaso go nga nkuwanjagira munnange obufumbo buno kale gwe butandisa ensabo sigala empagi kwe butudde busiba olukomera butangirirenga okuva eri abalaba beesomye amalo g'amasitaani n'emyoyo emibi gye buli mbi kumaka omuliro empagi y'omukwana agituukiriza lyesanyu ery'omunnange era ku lunaku luno mu lujjudde omulazey'omwana kati mwannyinaze naawe kyenkusaba otuukiriza obweyamu muwe mukwano gwate nga mufuuludoza watali kujula yadde n'akamu